Lord, forgive me for what I'm about to do.
Pose.
Forgive me for what I'm about to say. Awesome and Isaiah and Baya for a very long time. Na ni lazima pose ataheshimiwa. One man army. Ushaitupa kijiko kwa sufuria. Hivyo ndio nilifeel the first time alinipatia. Sipendi kubonga juu ya mademu nimesosi. Lakini wewe umekuwa mjinga. God damn it. Mwanaume mjinga anaweza fanya anything for fame, anything for relevance. Kama kuchukua wifi kumwekupost kwa mafisi. Itushtui manze. Wakenya wanafaa kujua difference ya content na nonsense. Kozi ujinga ya hii familia ni nonsense reloaded. Hii kitu natusho tulishaiona before. Ma politicians wamecheza politics ndani. Ma musicians wameperform ndani. Ma DJ wamespin ndani. Na ma footballers wamestrike ndani. Na maybe hata wamefunga bao. Uendo kadhani bao ya kwanza ilikuwa yako. Kumbe ilikuwa ya nani? Ama ya mi. Nipe papers, nipe DNA. Tunajua ile kitu mnafanya ngwa ile base. Ndiyo mtu wa mziki back to back. Ile sababu mnachoresha ngwa ile base. The African Experience album imeleta pressure mpaka familia wameshikana kunimaliza. Lakini Mungu ni nani? Mungu sio nyanya ya mtu. Mungu akisema anatenda, anatenda. Na Mungu akisema anafungua, anafungua. Hakuna bloody binadamu atafunga. Teddy Bini aje unatembea na mafala. Na ulisema mimi ni brother, ni sawa. Nimeona your true color, kumbe hata wewe ni fala. God damn it. Kuna kaboy flani kafupi kama dread kanono. Kanono daddy, danganye tu na mchuzi ya KFC na atakwambia siri ya rafiki. God damn it. Na mwaga machozi nikiona Eric Omondi anaposti eti play 75% of Kenyan content. Na kwa Instagram yake anaposti 75% of Kenyan nonsense. The best decision yenye Miss Shanti yashai make kwa life yake ni kutoka kwa life yako yenye ina shape. Congratulations mami, hii nyani haikuwa type yako. God damn it.
Oh la 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 la.
Unanifamia kwa nini?
Oh la 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 la.
Sio makosa yangu mikuwa mkali. Unanifamia kwa nini?
Oh la la la.
Sio makosa yangu album kuwa kali.
Oh la la la.
The African Experience.
Hey. Oh la 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 la. Oh la 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 la.
Hey. Si ati atujue mnanunua.
Oh la 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 la.
Kumbuka wezi shindana na ndovu kunia.
Oh la la la.
Utapasuka msamba.
Oh la la la.
Oh, sorry. Hey. Ulishapasuka. The African Experience, kuna experience moja nzito, and the best teacher, ni experience.